long I got the recipe.
Situation changed my life.
Penda ni kurumangie, nishibe ni dondoke tapa tapa. Sogea kalibu ni kukumbati, wazungu washa piga sata.
Penzi letu bahari, sio pesa na gari. Kwenye ulimwengu wa shari, penzi letu ni gari. Nisave kwenye moyo baby, usinisave kwenye simu baby.
Unanifanya ni bonage, maradhi yangu ni bonage. Unanifanya ni bonage.